Omukwano tukufunye omukwano ddala oyo Yesu Kristo Mukama waffe atabula mu kakumi abasinga bonna yeddanga ebyomubi bwongwe byensero
Yeah.